zindle zodaka
ingoma abizindle zodaka
ingoma abizindle zodaka
ingoma abizindle zodaka
yeah noma abizindle zodaka
ingoma abizindle zodaka
yeah noma abizindle zodaka
ingoma abizindle zodaka
Ingoma ngabizindle zobumba
Ingoma ngabizindle zobumba
Yebo usekhayela
Usekhayela
Yey
wema ngabizindle zodaka
Yebo usekhayela
Usekhayela
Yey
wema ngabizindle zodaka
Sanibonani nibingelelo manqoba kwaZulu odabuka kwaNongoma emsebe esigodini sakwaCiyane la imiqoleni kaMasikandi ngazwa ngo 2000 ngizonethulela nanti icwecwe lika 2021 engisebenze kulona nabaculi abafana noSicebi umzukulu
yena muhle umuntu wami yena
Bafowethu ngicela ningeseke kakhulu kulomsebenzi ngisebenze ngokukhulu kuyimisela ngisemfana omncane bafowethu ngiyadinga uthando lwenu nokungeseka kwenu la engaboni khona kahle noma la engenzanga khona kahle ningangixiki bafowethu nami ngiseyingane ngiyacathuza thi indlela ibuzwa kwabaphambili ngiyacela bafowethu ningiseke kakhulu ngiyanithembisa ukuthi njoba ngizokhipha kulesi sikhathi sika December nizodla okunonile bafowethu
mina ngathola kamu uthi bengezwe
ngizocela nje bafowethu ukuthi mhlambe ngimhla ka 27 noma ngabe ubani bafowethu nilungiselele ukuthi icwecwe nalithola endaweni zokuxhumana kuma downloads nizolithola futhi ezitolo ezidayisa umculo kaMasikandi nalonke uhlobo lomculo nje engicabanga kothekwini la eGoli kuphi nakuphi ngomhla ka 27 iCD izobusithulakala ka 2000 ka 2021 ngiyabonga
Wo ngabana kasi What a nana, what a nana.